bloody dollar. Nekemba girl, love by my door. Nekemba girl, tough a bloody door. Nekemba girl, love by my door.
Sana poco es, sana bete, buena moto, ta conciencia, la caren, y le da pamba, papá. tomo con un dedo.
Yannick,
Tani spati shikari kuru kabisa. Hivi wapi embi toto ala tifa babu tale wapi papa misifa squeezy party atwenda kikibisa mpira na pele tanuna nyerere achangedere alusi mabere eti uze nyumba weke shimaba eti lazimishe ale kukata sabuni kicherema silipendwa mabanda ya sinema silipendwa kipumba na mlema silipendwa diamond na wema silipendwa hizo ni zama za kale za zamani sambulo mapepeka mekale yoyo akina songi dogi silipendwa chanalia na lodi silipendwa ukiza saibogi silipendwa andame anodi silipendwa unani bipum kupigie umeweka vocha ule wewe lipe mie umeniona rofa una madada wenye majina acheni visa unaitwa ukaledina nakwenda tisa nywele za kichina uchi za kwazima tena na betina bashite kwa jima hizo ni zama za kale za zamani sambulo mapepe kale na mitaba chani tv kwa jirani akira ifani sari haifani chunguza na ishi wapi silipendwa nala chapati kwa maini ya umakati silipendwa kuto kunikalia chini unakamati oh ya rapi masikini kunise haki samba mafangala silipendwa kipanki kajala silipendwa ojengo na jangala silipendwa lukumu kandala silipendwa cheni nibido mwadomo kutupia nikunguli kisa pesa za wama kufuli, bongo mani yondo silipendwa, sikinde msondo silipendwa, magari ya udongo silipendwa, abu walo yondo silipendwa iso ni sama za kani ni umaga sana sambulo mapepe kale kibisa kichoma silipendwa wakina mandoja silipendwa wakina yobo silipendwa wakina tukogo silipendwa si msiba ukiona bundi unataka kupagawa tulale makundi makundi Bobaba suena nitampata wapi silipendwa suena wazile nyakati kujifanya mpanga zuna eti wamepinda wengine wabeba vyuma na kuna marinda didi amini dada silipendwa uno ya ichi baba silipendwa domo chaija silipendwa chesa ya kibaba baba silipendwa wale wapiga madili sasa limbaya silipendwa hizi zama za Magufuli si za Jakaya silipendwa ugombi wa Mr. Nice ina dudu baya silipendwa fika tuni vya madenge baba ubaya silipendwa wako mchungu Mr. Bingi wapi bambo wale wasamiaji wa melini wase wa hambo ivio kwa vibeja mingi wa mambo jambo wapete na muaporini Nada mjela jela silipendwa kidali kongolela silipendwa masina zembela silipendwa yumane chana pela silipendwa hizo ni zama za kale zama za zamani sambulo mapepe kale kama nada zinunda silipendwa kaluma zina ndumba silipendwa kumuza dole gumba silipendwa johari naka numba silipendwa Silipendwa, 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 oh, lele, 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 lele.
bagarta da muje fok lawto sidi ko samoro mrek yo ko ado tek sidi pa sa wono te men no mo mane wanda ma bega ma sama karinya
fire up.
Love. There's no other one above.
Shawty want $1 million. They make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. She say all her friends, leave me la vida loca. They call me me my lover.
Kosio,
Shuku Sheka, Ayashu Meka, Caroline, save your drama. I don't need it, but it's so for Frau. Hola, hola, Mita Lopa. I'm not here to cut Wahala. Hello, Diva, save your drama. You don't need me in your sofa. Yeah, you for there for me. You for there. I'm for the hunger. I'm gonna die for you. Oh, but you say if you don't get money, hide your face. Another man picking on my way. I love you, know me. Say if you say make a put one up for fire, 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 burn. I go go up for fire. You know me. Say if you say make a put one like for fire, 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 burn. I go go like for fire.
Give me love, make a love. There's no other one above.
Again.